ntegedde gundi twakuguddemu twakutegedde gundi twakuguddemu twakutegedde gundi twakuguddemu
ebigambo by'obutwa bwennyini genda tule myensi kwe mukutabula mojejenja ekyemisana n'ekyeggulo ati nkusaba toddamu kuwabula ebigambo bijja kukubya empi amagezi go gakolemu ebirala ffe bwogawa tetugeetaaga
Chemisane wange andopera mainja ate bade wa mainja zene fuke zisesa byoya galokuta sebonga tubije wala ubono nyoro 10 ato yakala kutta bya ukande chi
tigenda twakubuse na
fe
kunigenda twakubuse
na kubudemu
eje bitego yote gante gatwa
baina cheba manyi za bantu we batyo ya labi banketa
Chungo mudomo,
utabula mutabula.